NgokukaMatthew 3. Ngaleyo mihla kwavela uJohane umbhabhathisi eshumayela ehlane laseJudiya ethi, "Phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele." Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofethi Isaiah ethi, "Izwi lomemezayo ehlane lithi, lungisani indlela yenkosi, nenze imikhondo yayo iqonde." Yena uJohane wayenengubo yoboya bekameli, noqhotho lwesikhumba okhalweni lwakhe. Ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi nezinyosi zasendle. Khona kwaphumela kuye iJerusalema neJudiya lonke, nezwe lonke laseJordani. Babhaphathiswa nguye emfuleni iJordane, bevuma izono zabo. Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza empaphathisweni, wathi kubo, "Nzalo ezinyoka, ngubani onibonisa ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningacabangi ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi sinobaba u-Abrahama. Ngokuba ngithi kini, uNkulunkulu angamvusela u-Abrahama abantwana kulawa matshe. Izembe selibekiwe empandeni yemithi. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle iyanqunywa iphonswe emlilweni. Mina nginiphaphathisa ngamanzi kube ngokuphenduka. Kepha yena oza emva kwami unamandla kunami engafanele ukuthwala izicathulo zakhe. Yena uza kunibhaphathisa ngomoya ongcwele nangomlilo. Ombenge yakhe yokwela isesandleni sakhe. Uza kushanelisisa isibaya sakhe, abuthele amabele enqolobaneni yakhe. Kepha amakhoba uza kuwashisa ngomlilo ongacimekiyo." Khona uJesu evela eGalile, wafika kuJohane eJordane ukuba azobhaphathiswa nguye. Kepha uJohane wamalela wathi, "Yimi engiswele ukubhaphathiswa nguwe, wena uza kimi na?" UJesu waphendula wathi kuye, "Vuma kaloku ngoba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke." Khona wayesemvumela. UJesu sebhaphathisiwe wakhuphuka masinyane emanzini. Bheka izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Bheka kwavela izwi ezulwini lithi, "Lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo."